Abalala bonna balisawo bakula naye tebakuzibwa guno mukisa muzaale bannange nzaani ate ngulo n'omulenzi kabano balina obubina ne sente tabimanyise era teyeetaaga mwami wange nawo ofunye kyasi omuntu gotutte siswa za nguto ndi mwetowaze mwana wa mbantu nyweza nyweza tolibula
yensekalalo omuwana omumbejja sibali
Jigiliza musajja wakwatwa abalala beti n'amayumba gebeyi mamana gawasakale tibikanya mu kifo ky'abakyala bano lusango emiranga egyo nga sibatakula zegotutedda bibyo sibimanyi ngenda ne mbuusa njuba bayumba batya nga nvuma nti ate tata w'abaana kiba tekijja ekyo nze bwe mbalabalamu
ensekalalo omuwana omumbejja sibali be bakuza omuwawa buli kalungi
mukyawuna mutunule mbakube kalyonso mayilo zembalesiza kipulotiti munonyeko mwaba bafise ezolubuzela zona ziwanaze lifu lyakebela kusawa obutikitiki nabe bulanga buna
Sabukulula
abanonya mbakubye kalyonso